CBO.
Dream baby.
She love me somebody, she call me your baby. Baby, baby, you give me sugar, I go follow you, follow me. Baki, baki, mi kwako, kuki touch my body. Body, body, you give me sugar, I go follow you, follow me. Baki, baki, and I go tell to my mommy and daddy. Tufunge ndoa tujitahi, na wapambe tuwape kadi, wapate majibu ya yao maswali. Wanaopania kutuharibia, wambia wawezi. Pangalisha pata kutupa na pendezo, kukisuka mabuti. Ia nila tuku utamu, 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 utamu. Nisimamishe hata jua, na unajua kunijua kweli, andazi sio kitumbua. Ingekuwa presha inaletwa na mafuta, kondo wange kufa na BP. Oh baby utaniua, ukija nchiti na mwenza kusina nijua. Sio nisisiki, enakote tu mama mi and daddy. Tufunge ndoa tujitahi, na wapambe tuwape kadi, wapate majibu ya yao maswali. Wanaopania kutuharibia, wambia wawezi. Pangalisha pata kutupa na pendezo, ukisuka mabuti. Ia nila tuku
utamu, utamu, utamu,
manye.
Utamu,
utamu, manye.
Utamu,
utamu.
Wanasema bocho pendo na uwezo wa kupanda mlima.
Ndio.
Naitwa za matuto chana kwako ujanja sina.
Ndio.
Subira ni ufunguo faraja kuna mshamba kupima.
Ndio.
Mpiga na mkupuo wa haja kutanga tanga mtu mzima.
Haa, sio.
Kwa na wengi smarti, najisikia safi, nazingatia tifaki, so kuchafua na ro. Naso mvivo kujisachi, kwa ni wivo shingapi, takweka karibu wa saribu kutibuana no. Ushachomesha mindi leo, upo kwa fasi, vinono na faidi vya umeni pasafi. Na mwambie mami, amwambie daddy, nimepata hani mrembwende na maridadi.
Utamu, utamu,
squeeze ukungulu, mwaficha na pambana ile nyewe.
Utamu, utamu.
Tula pipa na pishana tuna mwewe.
Utamu, utamu.
Yuko pichwa mwambine peleke salam.
Utamu, utamu.
Nimeshika sashikio onache nitekwe na utamu.